This is one of those DJ Makelo Pandu one, you know.
Nilipam Tonda
Zambi Music Blog.
Grand Yo Shapa Gacha 0630, Nishikari Nasela. It's a trouble, Sam in Devon, Kala Munga Hasela. If you're more life, we am high and got dropped. So if you be my bine, bine and debetina job. So ni pish and drama na sando, trying to have my money. Guess when you quit and it done design your mama. Depot ni scans, you zani pesa kubama ne. No wasini kumwa, singa pereke kubama ne. Ni selling a daily, kusakira ko food do. When I watch you soul, what can this food do? Naba guru, we stand like bread brothers. We really the surviving souls among others. Absence of proof does not always mean proof of absence. Nga suzani peza pa bonji, uzibe niliche pa depo ine. Uzani peza na wakai kai.
Yeah, uzani peza na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Yeah, uzani peza na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Tijili nga muhutu na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Steve, listen.
Uzani peza na
wakai kai. When I'm absent kumo wapa menso wafala frown. Street graduate po rapa ni fala gown. If things can't wait ti matandala mu town. Heavy is the head yene ima fala crown. I'm a hustler. Nikachita bine wani pasa mbasela. Magelo wani pisha ame Z pachela. Sunga nipeze bondo siku mwe kwa chela. Ha, that's such a lie. Yeah, Greenfield shop papa ni homie kwa sila. Bati sakila sakila ngama dealer olokila. Leka titieko mwe wa dealer wena chasila. If you test me usakole wa guru ni tequila. Uzani peza na wagai panja wali riu. Usiwa niliko na game kwa timanda hiu. Tipase ni juice maweta sitio papiu. Mugule kumane na imwenga telepatio, yeah.
Absence of proof does not always mean proof of absence. Nga suzani peza pa bondi, uzibe niliche pa depo ine. Uzani peza na wakai kai.
Yeah, uzani peza na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Yeah, uzani peza na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Titili nga muhutu na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Titili nga muhutu na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Mkala step wa bond life imbeka frozen. Hustle na wakai, that's the path I have chosen. Ni pushing a daily kupanga future bright. Yaga pena tinga zishuka konya mapama bright, yeah. Ni taking a risk like an underground miner. Hustle ndiye major school ina nkala miner. Na ine mdine mtu tse, I'm just human. Bine ikavuta out tryna talk to you man. Tilipa depo making rational decisions. Using a accuracy, no deep precision. I'm coming after JK, mungani leta L. I got the fire in me, soon I let the hell.
Absence of proof does not always mean proof of absence. Nga suzani peza pa bondi, uzibe niliche pa depo ine. Uzani peza na wakai kai.
Yeah, uzani peza na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Yeah, uzani peza na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Titili nga muhutu na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Titili nga muhutu na wakai kai.
Uzani peza na wakai kai.
Yeah, Eliashi wakamba yae. Hustle to hustle as a guy. I go by the name of Granville Sharp. Rap guru I see you. Bashiwinda. And my homeboy Sasasa.
Unza I see you. Yeah.